arur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay shaqada ka eryay james comey oo ahaa madaxii hore ee hay-adda dembi baarista dalka maraykanka ee f b i loo soo gaabsho waxa uu ku eedeeyey inuusan awood u lahayn inuu hay-addaasi hogaamiyo. james comey ayaa waxa uu baarayay wararka la xiriira suurtagalnimada in ruushka uu xiriir la yeeshay xubno ka mid ah ololihii doorashada trump. comey oo 4 sano ka hor u magacaabay madaxweyne obama ayaa intii uu xafiiska joogay tallaabooyin uu qaaday waxay ka caraysiisay labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba. jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
waxa uu joogay california markii lagu wargeliyey in shaqada laga eryey, ilaa iyo hadda ma uusan samayn wax hadal ah oo uu bulshadu la wadaagay. sababaha shaqada looga eryay james comey ayaa waxa ay ku kala sheegeen laba warqadood oo ay soo kala qoreen gariiqaanka guud jeff sessions iyo ku-xigeenkiisa rudd in comey uu sharciga uu gacmihiisu ku qaatay faysal diri oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga taageera islamar ahaantaasina falanqeeya arrimaha maraykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu v o a da u sheegay in arrinkani ay noqotay mid amakaa gelisa dadweynaha maraykanka.
runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee trump uu si deg dega ugu dhawaaqi doono. waayo sidaan ognahay saaka aroornimadii agaasimaha guud ee laanta dembi baarista loo yaqaana f b i du shaqo ayuu ku jiray oo howl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toosa u watay kadib markii uu ka war helay in shaqada laga eriyey, kadibna warqad loo dhiibay oo xagga telefoonka loogu akhriyey. marka arrintan runtii yaab bay ku keentay dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda dalka maraykanka. sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay xubno badan oo ka mid a labada aqal aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka ee dalka maraykanka. marka weli waa arrin cusub oo faalladeedu ay socoto, laakiin si aad u aragto waxaad arki kartaa xisbiga dimuqraadigu inay durba aada uga hor yimaadeen. qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo uu mckain ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado, laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu howlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray, khaasatan arrintii clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sababo uga dhigay wuxuu leeyahay uu ku fashilmay baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey. arrimahaasuu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyey.
ma cadda sababta uu madaxweyne donald trump uu u qaaday tallaabooyinkaasi isagoo ka duulaya dhacdooyin dhacay kahor bishii novembar inta aan isaga la caleemo saarin. faysal ayaa mar kale sharaxaya sababahaas.
runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka maraykanka ka dhacay sanadkii haddayna soo dhaafay inay arrintani lug ku leedahay, waayo waxa cad bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka agaasimaha guud ee f b i du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka ruushku. madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga, balse taasi waxay kuu caddaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta ruushka ku saabsan. laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council, qof madax bannaan inuu arrintan baadho. marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrintaa ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagoo arrintan baaritaan ku sameeya ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka maraykanka.
tallaabadaasi waxa ay keentay in ay falcelin xooggan ka bixiyaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, gaar ahaan xubnaha xisbiyada dhexdooda. Richard Burr oo guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in ay dhibtay warka ah in shaqada comey laga eriyey. waxa uu ku sheegay in arrinkaasi ay tahay khasaare u soo hoyatay qaranka iyo f b i da intuba. jamaal aadan cabdulaahi waa taxliile siyaasadeed oo maraykanka arrimihiisa ka faallooda, waxaana uu ka warramayaa xilligan sababta keentay in madaxweyne donald trump uu shaqada ka eriyo james comey.
madaxweynuhu siduu warqadii uu ku casilay amaha guud ee maaragtay baarista ee maraykanka waxa uu ku micneeyey uu yiri waa tala ay iisoo jeediyeen iyo xeerilaaliyaha guud iyo ku-xigeenkii baan ku casilay laakiin dadkii arrintaas uma bogeynin oo laguma qancinin oo haddii aad maaragtay ama dadkii maaragtay arrinta xiriirka la xiriira baarahayay faragelinta ay ruushku isku dayeen inay ku sameeyaan doorashada lasoo dhaafay Mareykanka dadkii aad bay maaragtay ula fajaceen marka arrin lagu qanco ma ahan arrin la sugahayeynna ma ahayn sideedana James Comey ama maaragtay directorku waxa uu laga sugahayay maalinta Khamiista in uu maaragtay uu ka markhaati kaco oo laga wareysto oo su-aalo laga weydiiyo arrinta ay daba joogaan golaha odayaasha oo kaleeto guddi hoosaadka qaabilsan sirdoonka marka ninkii oo berri maha beri dambe la sugahayo oo isla caawa shaqadii laga eriyey waxay noqotay arrin lala fajaco.
John McCain oo ah jamhuuri isla markaasina madax ka ah guddiga ammaanka qaranka iyo arrimaha dowladda ayaa sheegay in madaxweynuhu awooddaasi shaqada kaga eri karayo agaasimaha FBI-du uu leeyahay uuna arrinkaasi ku xushmeynayo. xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sharciga u qaabilsan senatka ayaa arrinta Trump ku sheegay in ay tahay waxay ugu yeereen Nixonian ay ula jeedaan dhacdadii oo madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu shaqada kaga eriyey saraakiil baaraysa fadeexadii Watergate ee dhacday horaantii 70-meeyadii taasoo uu ku lug lahaa madaxweyne Nixon oo keentay in markii dambena uu xafiiska ku waayo balse Faisal Dirie ayaa qaba in labada dhacdo aanay isku mid ahayn.
arrintii Nixon haddaan dib ugu noqono oo Saturday Night Massacre lab magac baxday ee ahayd inuu shaqada ka eriyey habeen sabtiya arrin aad uga duwan bay ahayd arrintan oo ah arrin caddayn dhaba lagu hayay markaa ninkaleya Nixon inuu arrin dembi fal dembiyeed faraha kula jiray baa Nixon lagu hayay laakiin wax fal dembiyeed oo hadda madaxweynaha talada haya lagu hayaa oo cadi ma jirto laakiin waxa kale oo u baahan inay dadku fahmaan madaxweynuhu awood buuxda buu sharcigu u siinayaa inuu agaasimaha FBI da laanta dambi baarista markuu doono uu ka eriyi karo shaqada.
agaasimaha FBI da Mareykanka waxa aalaaba magacaaba madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa ansixiyay sanadka waana shaqo hal xilli oo ilaa 10 sano uu xafiiska uu joogay James Comey waxa magacaabay 4 sano ka hor madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama. labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba wax aysan jecleysan uu ku dhaqaaqay muddada uu xafiiska uu joogay Comey doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore ayay dimuqraadiyiin badan oo ay ku jirto musharrixii laga guuleystay Hillary Clinton waxay aaminsan yihiin in Comey uu qayb ka ahaa guuldaradii soo gaartay xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu dib u furay wax ka yar 2 toddobaad xilligii doorashada kiiskii lagu baarayay isticmaalka emailkeeda gaarka ee Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taasoo Clinton laf ahaanteedu ay sheegtay inay sababtay in dad aad u fara badan ay shaki ku abuurtay codadkii ay Hillary Clinton siin lahaayeen.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintan inooga diyaariyey ruqsayntii madaxa FBI-da James Comey.